Jaman
Gudi
Mzembe, mwenzenu mzembe.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe,
mimnyonge, mwenzenu mnyonge.
Inapokuja swala la mapenzi mnyonge,
pengine ligugozea ndo maana ukanuna. Ila sikufichi mina jisi vibaya, na kama likukosea sibora ungesema. Uenda leo yo singetokea.
Sivema kupelekesha na kama wagambo, sawa mwenza kukomando. Vipu utakwa samaki alafu ndo ano haina chambo. Haina chambo.
Mzembe, mwenzenu mzembe.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe,
mimnyonge, mwenzenu mnyonge.
Inapokuja swala la mapenzi mnyonge.
Kushtakiana kwa dadi na mama ni kawaida, ayo ndo mambo ya vijana. Nisha kurusu nkikosa ruksa kunkanya. Sa vipi mwenzangu, naenda sema kwa mama.
Mwenzako mifunda kupigana, ila nikikona we mia nguvu sina. Mwenzako minifunda kuzozana, ila nikikona we mina kakivyo.
Mzembe, mwenzenu mzembe. Inapokuja swala la mapenzi mzembe, mimnyonge, mwenzenu mnyonge. Inapokuja swala la mapenzi mnyonge. Mzembe, mwenzenu mzembe.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe,
mimnyonge, mwenzenu mnyonge.
Inapokuja swala la mapenzi mnyonge.
Oya baba utawa, utawa.
Master, come on, stand. This is the good master.